recipe God.
Fraga got the recipe.
Boy, you sweet like a peepee. I thank God for life. When the sugar mini chai. Oh na na. Unanikosha kwenye bedi. Ile michezo night inafanya misi lali eh. Oh baby, nakoma eh. Sweetheart yeah. What can I do? Kwako napona eh. Sweetie love wendo tabibu. Penzi lenye uhuru. Na tukipata pesa kufuru. Vibaya,
vibaya.
Okay, let me tell you, ume qualify. Mapenzi na yonipa ya mefiti size. Unipe na katoto ka baby boy. Najikuta napenda baka na enjoy. Mwenzenu napenda.
Napenda. Napenda.
Ombaka na konda.
Nakonda. Nakonda.
Nakonda. Sweetheart, yeah. What can I do? Kwako napona eh. Sweet, sweet love. Wendo tabibu.